When me do sco, come like a big ass to kiss.
Me do sco on the beat.
Atenti baba Nesma.
And you are unapenda, baby. Aku isi na miye. And you are unatamani, baby. Weku wakama wale. And you are unapenda, baby. Weku isi na miye. And you are unatamani, ani. Weku wakama wale. Ona, baby, kwetu sisi maskini. Sijui kama utapasuea. Mlo mmoja ugali kama ngumi. Tukutane kesho mezani pia. Baby kwetu sisi maskini. Sijui kama utapasuea. Mlo mmoja ugali kama ngumi. Tukutane kesho mezani pia. Kuna muda na waza, dada, kwanini ulinipenda? Ila nikapata jibu. Mapenzi kama mtoto kimpata nekupenda. Kuna muda na waza, dada, kwanini ulinipenda? Ila nikapata jibu. Mapenzi kama mtoto kimpata nekupenda. Weniambie nipembeleze, na minatake nifuliwaze. Na kama umemisi upigezeze. Wakupata penzi bondia. Na mwenza kwa huku napewa mapocho pocho. Chocho tena chotaka kwa kena pewa. Eti mwanzo melitibara haruma amba. Na mwanzo unauliza mami mlango weba wamba. Asa nina nitena mwenye jitora uta. Nikikukuka tamani nariyo kuna cheka. Baby, dahari, anishike mkono sije nacha. Kuna muda na waza, dada, kwanini ulinipenda? Ila nikapata jibu. Mapenzi kama mtoto kimpata nekupenda. Weniambie nipembeleze, na minatake nifuliwaze. Na kama umemisi upigezeze. Baby, 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 amini atapita. Kapteni choro bi, bi terminali mabegani. Na buguru nindo nyumbani. Mako na siku tanju mundani. Kalibei, kaino Stafika chama. Jitu bye, bye, bye.
Muziki, hapa kitani kwako. Chalki Supply.com.